ta menye juha sasa gakodibja ko kichi cheche yeva kaka pinga kazi juka koda gafide mangi sekirenzi gakora wakuri chida bashika kukarja pop hativenshi bashika guchi nyuma bakarji chum bataka kudu kamba hafuduka yiko mereza kudu kamba rupa magambo nuteze kumubonamu ibi kurgwa ni bashidin baby jato mwabemen imetego mitindi migambi mebisha kuri wela racha huba kafuka ya manuka waka jijemu Baba na bachese yo no mo kiti to pije basko tosim fiti kiris Bada fugam ko nebo shaka kumin kudiko bezim Agoru kuti kiris ude bako fana hoka na ho Debi bije pika ze wanyo ze mo kabachi haka Sagi tope kute degu kome da mururu chen Nicha dan ha kuru dan hede chesa masa kumana Niba za ki jampo na pjose biza jiri heres Urmanga masha din zangano nipte bitu bunga mo kuba Bada buti se kampo na reshoteru yeah Akarenzo yumunwa akarushi hama gada Abajinzi mureke mfabkire ukuri mfite Ichindi ni wawangaso Minyako kubi mwaribi harani Kwa ibyo byo bitakwiza nira Akarenzo yumunwa akarushi hama gada Abajinzi mureke mfabkire ukuri mfite Ichindi ni wawangaso Minyako kubi mwaribi harani Kwa ibyo byo bitakwiza nira Urutiruko na ujumvi mhanuro Sawa kuro wakori byo bashate Wigitangu na makingsta Baba yamwikinza ho akakakada kwira n'abakuze mbona ntasi Myitwarire yabo mbona nasubire bwana nibakihakabanga mbona byarabaye umwanda Nibashaka kumenya agaciro barakiyambuye ese n'uwuhe muco muri kwereka abo mbona Reka mvuge ko ntambwibwa gurihe n'abagenzi mumenye ko icyo bibyari cyo saduda mugenzi Reka nikomereze mvuge story zaho mu rugo ko tita ku rugo bigiye gutuma rusenyuka Bada ye warij Mama na papa bada damu kabari paka tont Rika ni komede se watan fatangi Nzi muziku sakari hukada fugwa ni mufati nabi Ni manchaka kufugi chiri kumutima mundege mfugi Chita jendani zama se majiko sori Dabi zi yon fugaba mwebi jabi barja mwema Tukin nubudi yute yibu ye mumga nyeshi ikamoka Icho chikwere kako adiyo uba uhami Shiri kamba kire simba rutari kumba hanure Hamagara abagenzi mureke mbabwire ukuri mfite Ikindi ni waba nka so Menya ko kuba intwari biharanirwa ibyo byo bitakwizanira Akarenzo y'umunwa akarushye Hamagara abagenzi mureke mbabwire ukuri mfite